she comes slow.
Nearly done running. Squeezing her face, the truth face to face. Kwani weni nani? Probably my swallow rhetoric. Wakini jibu, sauti na skia ni silence. Zangu ni loud na bonga my siren. Nikijitoa ni take it 9-11. Squeezing was selling to my sellout. Kutiki when you women, your men now. Loyalty squeezing expensive. One of them you buy, spending my handouts. Sio gopa kuchoma kabish. Tadani ni hitless. Vago ni cold. Venye mufinya delete. What did you say? Bakuna my feelings. Probably need space in a take. Kwangu ni backspace. Niko all about facts, fact, fictions. CJ depend on chances. Ata bloody coevision. Opino ni kuhepa tu nonsense. Last then you'll find me. Niko all about wanted. Single could keep it 100, Niggas ain't taking a code. Ni kama kutaka ndio form. Hakuna matata ndio laws. Manyoka kwa nyasi na lawn. Niggas are fake kwa form. Form ni kufuta matong. Kulamba matanyo ndio job. Kidhani unacheza webe ni pound. Na bonga about facts. Na bonga about fiction. Tabidi relax. Sijapita na intentions. Energy ko max. Si diabetesho. Ukweli ni trash. Kisaka ndio mission. Niko Dana Razi. Excusing I left the group. Where's any phase? Kwangu we ni nothing. Probably my word is retarded. Kama ni issue. Shida na fear na penda gavala. So taka ni trusted. Venya si rudy ko passants. Venya ni feature na harvest. Na vuta the highest. Ariba ni kutuck kwa my penthouse. Kutipi venya trust to the payout. Kislea kiganjin invasive. Wakide kudai na peka to my timeout. Sijui kufocus on whatever trends. Mufanya my business. Kazi kupose. Makato kibonga my replay. Check your button your skip. So go be you finish. Probably ni zenye na bake. Sabo kusuna kwa matrix. Hatuwezi yagi kwa mabaini ya 100. Benye anaseti ya know she want it. Memorial wako mblame. Sorry za mbele ni dotted. Niggas ain't taking a code. Ni kama kutaka ndio form. Hakuna matata ndio laws. Manyoka kwa nyasi na lawn. Niggas are fake kwa form. Form ni kufuta matong. Kulamba matanyo ndio job. Kidhani unacheza webe ni pound. Na bonga about facts. Na bonga about fiction. Tabidi relax. Sijapita na intentions. Energy ko max. Si diabetesho. Ukweli ni trash. Kuisaka ndio mission.
Mission, yeah. Cause second your mission. Mission, yeah. Cause second your mission. Mission. Cause second, oh, yeah.